oge chika mma ọhụ ya m ji bụ ochi onye ọbụla ga-ebara ọgwụ ya ṅụọ ịkwa onye ga-eleji m anya rị achụpụ achịmọwụ dị onye onye ga-emere m ihe ọ na-emere m ọ na-awụ dị onye onye chesha ya wụchukwu kere m achịmọwụ dị onye onye ga-ejinụ m ụzọ na-ejinụ m ọ na-awụ dị onye 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 ị na-awụ dị onye 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 ị na-awụ dị onye amalighị kwemkwe ememe n'ihu silipas ndị mmụọ ozi ọ na-akwa sandaleti chineke mama dị ọnwa ikwu ga-emere m ihe ọ na-emere m
achịmọwụdonye
mana ọnwa ibe ga-emere m ihe ọ na-emere m nwanne ga-emere m ihe ọ na-emere m
achịmọwụdonye
nwanne dị ga-emere m ihe ọ na-emere m enyi ga-emere m ihe ọ na-emere m
achịmọwụdonye
onwe onye ga-arụrụ ọrụ ebube ya o achịmhere achụkwu na-akọkwara m eji m ya anya isi onye ọbụla je n'ụgbara ọgwụ onye aṅụ ọnụ
jezurike
na-ewuchibe ya achị m oji ihe nwa na weli aka ebu aka ji m na ya ya ewetue n'aka ya ha mbata give your eyes no sleep and your eyelids no slumber Reverend Father Francis Onyekwe jidekwa ka iji o nwa chineke enwetu onu chukwu bi eluigwe onye ga-ele m anya ọdọ mgbeme agaghị epo m sọrị antụ wee ga m sa mkpomkpo ya ka m ji abachi onwe ha onye ri achi o ọka ome akụ ụwa wuhe nwa mbi ejebela chi ya o ochi ike obi ụtọ nwụkwasọ ebe m mere chi o ọka okporo ụzọ onye ọbụla ga n'ụgbara ọgwụ onye aṅụ ọnụ jezuru ike o achịmike agwụkwala chi m o zọbịa king dọrọ ka m si o memere oge ya lubela onye ụta takwala ya o ejikwala uwe m ọnụ ụwa wụ ups and down ndidi I still maintain jidera
odego
sa chimbi eji ogu ebube dike na-egbu ome karigo karigo nwanne m
tom nwanne gaferela m ogbowojuru gị anya tom nwanne gaferela m egburu gị pọpị tom nwanne gaferela m ogbowojuru gị anya ogbowojuru gị anya e kenu zuru ike o nwanne gaferela m ogbowojuru gị anya tom nwanne gaferela m egburu gị pọpị nwanne gaferela m ogbowojuru gị anya ogbowojuru gị anya e kenu zuru ike o
Prince Chimezie Ibe Prince of Cool na London nwafọ ụmụ ọzọ ezi ọyị London based
agaferela m I'm a success oge chika m agaferela m success is my name onye ndidi m emeri agaferela m ehipru chai onye kwechi ekpe o I will rise and shine agaferela m I'm a success oge chika m agaferela m success is my name onye ndidi m emeri agaferela m ehipru chai onye kwechi ekpe o I will rise and shine. Mama, I'm pretty cool. I'm so young. I
amure soya o ma abiri oko amure soya o amure soya oye fecheze ezekeru ya ka o ezekeru ya ka oye fecheze ezekeru ya ka o ezekeru ya ka o abiri oko amure soya o ma abiri oko amure soya o amure soya oye fecheze ezekeru ya ka o ezekeru ya ka oye fecheze ezekeru ya ka o ezekeru ya ka o.